لبنان ayaa la anfariisay jawaabtii military-ga Israa'iil ay ka bixiyeen kanta loo tuhmay kooxda Hezbollah oo ay ku dhinteen 12 carruur iyo dhalinyaro isugu jiray oo ku sugnaa Dursi kuwaas oo sabtidii joogay garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala buuraleyda Golan Heights. Israa'iil ayaa sheegtay inay ka argoosan doonto iyada oo dadka rayidka ahina ay dhowrayaan. Waxay mas-uuliyiintu arrintan ka yidhaahdeen inay noqon karto maalmo dagaal. Dalalka Mareykanka, Jarmalka, Britain iyo waliba Faransiiska ayaa ka mid ah dowladaha digniinta socdaalka u diraya muwaadiniintooda, iyagoo ugu baaqaya inay si degdeg ah uga baxaan Lubnaan ama ay ka fogaadaan inay u safraan halkaasi maadaama khatarta colaaddu ay kordhayso. Rene Beta, oo kaaliyaha xogeyaha arrimaha qunsuliyadaha ee safaaradda Mareykanka ee magaalada Beyruut, ayaa muuqaal ay soo dhigtay barta Eges ugu sheegtay dadka Mareykanka ee ku sugan Lubnaan inay samaystaan qorshe xiisadda la xidhiidha islamarkaana ay ka tagaan ka hor intaan dhibaatadu bilaabmin. Jarmalka ayaa u sheegay muwaadiniintiisa inay si degdeg uga baxaan Lubnaan, iyadoo waddanku u sheegay in safarada hawada dhowaan hakad ay geli karaan haddii ay xaaladdu sii xumaatana ay dhici karto in la joojiyo safarada hawada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Beyruut. Durba diyaaradda dalka Jarmalka laga leeyahay ee Lufthansa, diyaaradda Swiss International Airlines, diyaaradda Air France iyo weliba diyaaradda kale dalka Turkiga laga leeyahay ee Turkish Airlines ayaa joojiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada Beyruut, iyagoo sabab uga dhigaya xaaladda amniga ee dalka Lubnaan. Isagoo la hadlayay telefishinka CNN ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee ku-meel-gaadhka ah ee dalka Lubnaan, Cabdalla Boobo Xabiib, uu sheegay in dowladda Lubnaan ay wax yar ka qaban karto inay xakamayso Xisbullah, balse waxa uu intaasi ku daray in khadadka isgaarsiintu ay weli furan yihiin. Ururka Xisbullah ayaa sheegay in laba ka mid ah xubnahooda lagu dilay duqeyn ay diyaaradahan duuliya ahlayn ay Israa'iil ka geysteen koonfurta Lubnaan subaxnimadii Isniintii. Amos Hutchinson, oo ah ergeyga gaarka ah ee Mareykanka, ayaa walaac ka muujiyey in xisaab qaldan ama bashil oo ay ku lug leeyihiin dad rayida ay ku qasbi karaan dal kasta inuu ka argoosto jid u riixaya dagaal. Beegsiga Beyruut ayaa uu ka digay in ay horseedi karto xiisadda oo sii weynaata islamarkaana korodha.